Ah, yeah.
Nionyeshe nani master.
In charge ka battery, calvo mystery. Niko na history, kuchana ma mystery. Kuchenga ma bandari, kuwa na ma hatering. Lakini misi lali, kando na Natalie. Tamu ka asali, haulizangi maswali. I go hard every time like Hercules. The wannabes, CDO matches. Wanna gossip kwa ma group kama masses. The high on trees, niko kwa office na chapa biz. Turn me up on the mic, tune in na psych. Movie ka spike, onyesa like. Sneakers a Nike, niggas a weak. They make me sick. My hustle every day kupata check. Side chick on my neck anani nag. Anataka ni muweke kwa cover ya mag.
Mapana PS2, Nintendo au PE, no. Tangu ningie kwa game, mi bado hot flame. Wasanini kem kems, complain M. Nimekam kudu, kenye mudu best. Wasupa, hizo mayai zikaitu kwa NES. Maniga, bulletproof zikaitu kwa chess. Nina makali ka crest, wana copy paste. Wasani wamerast, wako na kutu. Ni makurutu, wama matatu eti yata kama flow na bamba. I nipi right, ya kujigamba. Hivo ndiyo 80, wanasemanga. Nacheka haha, kisha na kadimanga. Bobby ni bazenga, bosho matenga. Ngoto kwa finger, napiga na kinga. Nadunga kadaga, mindo wanaiga. Acha mariga.
Cause I go hard, I end up faster. Me on your chin, I need my stuff.